Kiri kaliringo gamba Imuma zabata rimba Choka guru nondu sokowa Oreli vya jitamba nirende Okuguru kufuso kuguru Sako mwana bosomba walara Wensige niguku ngende bukenzi Kasika mbye mbango mjega Tunula kusawo buzo mwoyo Sawo mwendo batovawa Mami munango batovawa Mwami munango batovawa Kukula funecha anaria Na emiri mjibake chigero Soke sawe sano kumara Kuboga matimbate mirimu Sanoto na nyaba wa mazima Esawo muendo ruso komao Rusi kumacho chusengo ezo Karenga kwa msaito mfumbo Kubia mochira venga mundari waka Tuwe chiri munduka chiri ndo kukula Hata kule na yenga alamza Nana kula na yenga alamza Na imu banja bari abakuzi Naronda kwa singa balala Anangu mamburunji nembubi Kukuru atera nemburamu Chokote kufuse chidara Yowe kola tebimpa mireme Obwenzi bulingo obwenzi Yari omuntu nofuke chidara Sako wana wosomba walala Bwije mfumbe vange kawa Nenda nenderera bwenti owomu Kate wafe ya liya chinyumu Jaka loko notu liengo nyumiza Kuviola vyeyo bambi jokonye Nange nyumye kuviange vya waka Yemere wome sana vani Chango chono nate Bilijempi tanga vewu nakanya Chilabu msajja chifuro mutibo Katamna nina yenga chimanya Mnyumba ya nafuka mkumi Obuwaro obuto na buongo umiza Obuta sana kwese mbeleza Zepo mbusango rusi simanya Daba kuseka na kwese zamu Karenga kwa msajjo mzito Okutuka obange chitiba Omuise na yenga anaba Nowe vigengo sangari muri Ekise sabani kwe kwe gane nyo Kwa mugambe kwebe vya koze Omulala weye chwa chwana Nomuko kumpi kufayo Na ibambe visere visinga Ekitirira kuba kumuka Amazima bogeye lulate Gendo kula vanga ebo ndeza Wanona kamba meka mkazuo Leweka anovuto kuziva Boya zaro mwana bambye diembi Boya fokuda wasanga mlambo Gooza mchara nsonyua Antistani ya lete mbaliga Mulingo gamba Tegwe mpate vandia sina neta neta sinja kusima rusa mukoro kubakontwala senga senga teyangu bachama nandi batenga nange mpotsi njema isamba yomwani nga tonna nzira mugu oyagala ochakala osanyusa obulamu bwo senga wanyonya nga tonna matira wandikiza obufumbo bandi obuleka naye okudda mukunumya omutwe teneegomba tannavaka kimanyi nga nange kufulu yavaawo singa njagadde okwesanyusamu naye natanze okwewebuula n'erinnya lyango lyonoona ate waakiri okudde ewaffe ku lujja ne bwe njagala tewali aŋŋaana ebyo bye njogedde bw'onoobimala nze nja kunywera singa ejjinja na zino ssente zoonoona awalala zonna ozireeta okwezimba eka mwami munnange oba tovaawa gwe mwami munnange oba tovaawa
gabana naye amagoba gange nemunye kakulu mwana kudda mabega ebirwadde bitunza agayiso emabega afuuse ekigudo eno ssente tekyanywera ate buli gyenfuna eyitanga mbuyaga abakazi abangi basudde wala nnyo era mutima tebampa mirembe budde n'abanja amanda ate jeni yagambye akanyama ewammeega yasiibye kagomba ate oliva mulwadde ali bubi ng'oyita alawundo okwetoloola gyova okudda nga atayagala wano omusajja kyasala batta kati otuuse okwesiba ekimyu otonywere tojja kusobola ate oluusi ofiira obulamu bwo kyebaŋŋamba ku bingi bye ndabye kaŋŋumire ku wange ow'omumaka kyamanya obunaku n'obuwejjere ne bwe ndwala asaayo omwoyo